bona baningi o baningi bona baningi bona baningi o baningi Oh, manje, it's a beautiful day.